Banache wabali kudimu ya kuma edembe ya mereche wansi wa chivina chi Food Rights Alliance bafudeo ni wakubo mulangeli government wamune ministry vunezi wakubiobula mu ministry vunezi wakubiobuli minobulu zinobububi nga bagalu mbalu milizanti botu nulirengeli emele jokumibwa mu Uganda binevyo nati vigenda kukosa emele nga baga mati emele esani de ekwatibwa mungeli nunjo vase cho bani Uganda bakongera okufuna endwa de nyingi nga zinozo na ziva ku emele ekwatibwa mungeli nchamu Betrose Aguti ngonono once we chivine chi policy and advocacy na analysts agamanti emere esinga erivwa ngelimu ebirungo ebitali birungi eri obulambu omuntu eranga bino bikoseza dalomo o bikoseza dala edembe n'obulamu mu Uganda byasanidde okubeera nabyo ona agamanti ngojeko ebidagala dagala ebikozesebwa naye n'ebintu eby'enjawulo ebya pulasitika emmere mweyitya okukuumibwa bino byonna bikosa emmere era nga baagala wabeerewo ekikolebwa ekyamangu okutaasa bannayuganda ku kaba ate n'obulabe obuboolekedde mu kiseera kino.
The plastic contamination is a very big challenge, and in this one I speak directly to Omuntu Yawansi, everyday person. As we speak right now, if we went to this market, if we went to this food vending point, we shall get matoke already boiling. If not already, it has been prepared, but prepared inside a polythene pep. And all of us go and enjoy. If I don't eat matoke, I don't feel very well. Please bring me matoke. Dear citizens, dear people out there, we are eating chemicals.
Agnes Chirabo, ngonono Executive Director wa Food Rights Alliance ategeze zanti. Chisela wa na Uganda kusitule doboze ya wamu. Basabe Uganda ne government okusobola okubako kyekola okutase dembe n'obulamu bwa na Uganda basukiri doksana wo. Olw'emmere n'ebiragalagala ebiriibwa.